njagala kukutegeera, njagala kukumanya, njagala kukutegeera. Njagala ompe omutima okukutegeera, njagala ompe omutima okukumanyi. Owandiika amateeka ku mutima gwange Mukama, njagala ompe omutima okukutya, njagala ompe omutima okukutegeera.
Singa sebo, obere number one. www.mp3ugandanmusic.com